kibuza anchawa oyoko siriko annumirwa olowendwe wanga ndabye ndabye nnyo butabaako ampita ddali nabulijje mpita mu nguudo omubi gwe ndaba seegomba omulungi naye tabulwako ddali amulabirira bulijjo yakuguma mbere bomu bwe nti gamene noonyezayo ddali tutegeeragana era tusuule babiri mbuuza mu makerenda nkole mpakase mpeye buli bbanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo bange mama ne tata wange yakuguma mbere bomu bwenti mabere noonyezayo ddali tutegeeragana era tusuule babiri mbuuza mu makerenda nkole mpakase mpeye buli bbanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo mpakase mpeye buli bbanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo kase mpeye ni banga tubenga noyo tusekenga na ye moyo kwange gube muddembe bulijjo tusekenga na ye moyo kwange gube muddembe.